Enakuza nyevisa nyuzaka nikanawe. Ah, ufuta fandi.
One blazing baby.
Mukama tuntwala sikati. Jaino mula mangakula. Abambiri ndakuwa chirye miaka. Kamuni yatira setaka. Manyika ufusa. I to love you until you see me be. That's enough. Chindi wafuka itara. Mbova kusila. Echikani kwekwe mumira kwekwe munange. Siri mufusa mjust a man. Na inja kufule chivye chirunji. Asecha kunyuma utanyume. Kansi mbenzo kekwe. Mukama tumfala sekati. Jai no mula mangakula. Abamirinda kuwa.